CKMusicPromos.com.
Another G-Shorts Entertainment. The CNC Swag Music.
The Lutzis, yo, yo. We are Team Bad Boys. Bafka, 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 Bena, Yelala, Bad Boys,
you are the Bad
Boys. Kekan a fele shumpe fele mba, atinga nalike maina nga nale simba. Efilande bala vene bata vemba, atinga nalike mba nga nale die namba. That is the yarika wa my number, tulabula paicho ne wambe serimba. Ama pili kisi kuno tulatemba, nga baipusha nsila kompala patihimba. Kompala, nishake toma, gana fika papiti, bonze wala tutuma. Malisha wano kushi, bati fika li tufumia, batila bakara marapa, eba ya mtuma. Papiti wala pusa kwa tinebo jetiri, uke pusha koshi mao tulu mabulu siri. Let's fight, shiru sa kwa moment ali, daliko sa mukati, kuzili kachetiri. Kumuli state, saka siga kwese watu belesha, misha nyinga tuambi pavoita tupelesha. Bagungala na ifu la chesta kuchongesha, toto na inke, wai kukutemesha. Haba pondo wa pondo, ntile tu mponi, teluti ka pondo wa kama gugula. Maripanga timta, yungfrika party, ya funa nomba wa chili bala fukura. Ichochi belesha musia tu, ala piba, chep chep kick, apakati wala pira. Kufile manaliso kubastisha juicy, taumuna tavano vivari mpamu chinshi. Numachi kulile haba ichoku na bafiashi, era top kick, diretera tabo muna popika. Ala IP, kumuna depos beta. Fubo twali lailan, sit twali sheta. Bambula magonga bari ubali chepa. Skopo tunono yali kosa jile kumepa. Mwabe mpere, ata ubi buenu. Mwina tutinya kubakia mwamu fito fiena. Abalwani bazi wose bale fuku mwisha. Tap tap hop hop na watapwisha. Bamwena mwemira patia raifo. Temutu wa mwye riko sapani survival. Kwari chopo ni buko pono maria barazo. Wenda matinzi matinzi kune ndiazo. Tura chile la muazo kutina nzara. Kwati kuma shozi beka veka vai zara. Kapalu wa mjo japole potu na chita. Kani wakune chula tupoze la telesha. Gani wanami tapafelo kusela. Chize pupo na mimona mwema pogo mzela. Somali ya nika na msangu. Kani opole timek shua na vengwa. Chiflex bomu sitini kazi. Ngala jinemo kwa kimari nyonga fanpeti. Top kiti na kumona my number. Tupoze sheko wali nato ukalwe murama. Commander Victor bashute. Tuzi tolo pa makoke go kaipute. Dazi, dazi, efu, dazi, stop, stop. Dazi, dazi, wali pula na kumona na iwapa. Ela choburika, kaka poe mechanga. Ela pros kuma icy. Nula bago ice baby. Ela boy drug, eta cheese na macheki. Kefaya tupele tuluale. Abana 15 kulu wafu bazale. 99 ni kazi.
Kazi we,
ni kazi.
Ah, go fucking
Ash, Ashanika Musa.